Olugero lw'ekkumi n'omusanvu. Abasirikale baakomera Yesu ku musalaba. Baayemereza omusalaba mu itaka, Yesu yalengedde okutuusa lwe yafa. Abayibi babiri boona abaakomera ku musalaba boona bafiirana ne Yesu. Mu biseera ebyo yali mpisa abantu abakyamu okuyitibwa mu ngeri oti n'eyo. Ayi Yesu azira kibi kyona kyona kye yakola. Yafuuka saddaaka ey'okusasulira ebibi by'abantu boona boona. Twena twayonoona era tulina okufa olw'ebibi byaife. Yesu yafuna ekibonerezo ekitusaanira ife. We twatula ebibi byaife ne tukyukira erala okuva mu byonoono byaife, Katonda atusaasira era y'asobola okutusonyiwa. Bw'oyikiriza Yesu olwaleero, ojja kulokolebwa.